bakarambirwa abandi nabo n'amani iriho bakajya kure y'ubugombe bwayo bavuga yuko imana yabibagiwe bakajya kure y'ubugombe